ngithutha amashansi mshana ubambe lapho ke mshana bakhona abanye abakade bayiqala le ndima kodwa mfana ngubashaya amakhanda ngase ngithi mina iqiniso liyahlaba wemalume mana lapho ungabisancoma kakhulu ngoba uzongandisela izitha imbali enhle mile ngezansi kwesibaya enxangiphilile kwaye womamatheka zonke iy'ntombi komamatheka neshimane impela imbala ngabe sengimangali ukuthi kanti kwenzakalani xubulela 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 ndoda siyaxubulela kunjani kuwo ndoda hawu ngathi ma ngiyibiza nje ndoda wena washawa uvala wangibheka amaqede wangcisha amehlo kwenzenjani hawu awufike ngithi ufikele ikhanda ngiyalishaya idolo engakuthi wenzani amafuma.